kukuza wewe Masia. Roho yangu inaniuma kila siku, matatizo mengi hayaishi, nashindwa nitaishi vipi. Yesu njoo unifute machozi yangu.
Kulilia watu ni bure.